Big pimping, big balling. Big pimping, big balling. Big pimping, now take a shot. Now take a shot. We make it 1 o'clock in the morning. Siri ya balamioni. Ovia zala mtari, jumbisha engo vya imoni. Napokea simi ya sachi, kana timba imoni. Na mazaga ya kutosha, kwa hiyo tungi lianzie moni. Tungi kwanzi ya moni, tungi kwanzi ya moni. Baby I know you like that, nilo tungi toka moni. Tungi kwanzi ya moni, tungi kwanzi ya moni. Baby I know you like that, leo tungi toka moni. Napitia my iPhone, IG, na check post. Two niggas that I fuck with, three niggas that I don't. Be a mo, you're not pose a call. Huku na mskiza Ben Paul. Homies wap on a town door. Me, I'm just chillin' with my big blow. Nina, she's my side chick. Still we fuck a few times a week. I kill your home when I bring peace. But you know what, she's kinda flick. Leo Bata, killer Sam. Nime Lendi, DSM. Hold them ladies and speak my name. So hit me on my BBM. Tungi kwetu katiba. Baka usiku mkari wa giza. Round it tena agiza. Tumkumbuke tata madiba. Toto wa mungu tumibatizo. Tunavunja nguvu za giza. Unachotaka agiza. So kila kitu valida, nigga. 1 o'clock in the morning. Siri ya balamioni. Ovia zala mtari. Jumlisha engo vya imoni. Napokea simi ya sachi. Kana timba imoni. Na mazaga ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie moni. Tungi kwanzi ya moni. Tungi kwanzi ya moni. Baby I know you like that. Lo tungi toka moni. Tungi kwanzi ya moni. Tungi kwanzi ya moni. Baby I know you like that. Leo tungi toka moni. Nimepiga bapa, nimepiga zanzi. Sasa nipe smile off. Sasa nipe smile off. Yoto kari mundani, so I'm taking my shit off. I'm taking my shit off. Nime chill kwenye corner. Kwenye club mindi owner. Watoto kali wameshona. Katuko ispani Barcelona. Tuna introduce new dance. Watoto kali leo wana trek. Oh my nigga check wana club. Leo zila ndani ya trap. Goma kali check zina drop. Nimi dundo tu non-stop. Tungi kwetu katiba. Baka usiku mkari wagiza. Laundi tena ii agiza. Tumkumbuke tata madiba. Toto wa mungu tumibatizo. Tunavunja guvu za giza. Unachotaka agiza. So kila kitu balida, nigga. 1 o'clock in the morning. Siri ya balamioni. Ovia zala mtari. Jumlisha engo vya imoni. Napokea simi ya sachi. Kana timba imoni. Na mazaga ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie moni. Tungi kwanzi ya moni. Tungi kwanzi ya moni. Baby I know you like that. Lo tungi toka moni. Tungi kwanzi ya moni. Tungi kwanzi ya moni. Baby I know you like that. Lo tungi toka moni. Big ballin', big pimpin', big ballin', big pimpin'. Track baby track, track ladies track, track baby track, track ladies track. Swaggy, I see you, homie.